Big Adam, MG Love, Mr. Ranks right here.
Si vintu vonse vamemevoneka na doti va chabe chabe, kusamuone kusila hangapanyike. Holo demo na godi vimachoka kudoti, kusamuone kusila hangapanyike. Soleka ni kusuke suke, ni kusuke suke, ni kupanye panyi, ni kupanye panyi. Soleka ni kusuke suke, ni kusuke suke, ni kupanye panyi, ni kupanye panyi.
Uwaka bitamo, siba kutahilo konzelu. Chifuko cha mavuto, cha mavuto. Baby, wazako bakuseka, atulibe njito.
Chabe chabe, kusamuone kusila hangapanyike. Holo demo na godi vima choka kudoti, kusamuone kusila hangapanyike. Soleka ni kusuke suke, ni kusuke suke, ni kupanye panyi, ni kupanye panyi. Soleka ni kusuke suke, ni kusuke suke, ni kupanye panyi.
Bena baona pototi, inani ona motai mongi. Niza kukuntolola, niza kupanga panga panika fola. Yeah, 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 yeah. Let me take you to my place. Yeah, cause to me you are the bestie. Yeah, ifuna nizi uke kumbali kwako, baby. Masiku yonse ya umoyo wako, baby, yeah. Them can't see what I see. Pretty little mama is who you be, yeah. Bully when he's a color humble. Dizzy better got go na Bible. Them can't see what I see. Pretty little mama is who you be.
Si vintu vonse vamemevoneka na doti va chabe chabe, kusamuone kusila hangapanyike. Holo demo na godi vima choka kudoti, kusamuone kusila hangapanyike. Soleka ni kusuke suke, ni kusuke suke, ni kupanye panyi, ni kupanye panyi.